exclusive from MalawiChews.com.
Pinyolo, utisikuli na tibweze Osuse na nanumu kuwa londa londa Ena kupedwa kumene Suja munga kimuli benkansa Nanga matapare yubwandi Aliese wangu tutulani Mufuna muzikana na yeimu Uwembera na sukulu Kodimwa yamba za chiwembu Kodinanga mubatu angati Mumenyantu angati nu Kuyamba niye muna yamba bwino Mufuna kuono nganso Majati ya kakamula mulandu Otisu na kukombere ninu Uwawo pjeza ajo sedwe nchito Kodinu yosimula kwa inu Sadire matafare a Galatia mataya chipangano Jawia tamuku kakamira pechi tukukosa kakamira Kodizona zikolo seri anzeru dinuoka Maiko ambiri antu wawukirana karidwera kero mwero Wenda lama, ukabwere ranji, wataisa chipangano Yeseza maloza Timane nazo ipazo kaso Tifuna kuti muzikonze inu Muka konza ipe tiza kondwa Tiziza ngoti liolioliolio Nanuso wa susa nandiboma Musati nyese na loboza inu Kodi inu yoma koma pati Mwambi wachala kanyani Satire matafare a Galatia mataya chipangano tamu kukakamira bechitu kukosa kakamira kodizona tikoloseri anzeru ndingloka maiko ambiri anzu waukirana karidwera kerumweru iwe ndalama ungamwele ranji wataisa chipanganu Chindi kwere ndisatire matafare Agalatia, Agalatia, mwataya chipanganu Chawia tamu kukakamira bechitu kukosa kakamira Kodizona, tikoloseri, anzeru ndingloka Maiko ambidi, antu wa ukirana, karidwera kerumweru Iwe ndalama, ungamwele ranji, wataisa chipanganu.
Exclusive from MalawiChoose.com.